Ngakho konke lokhu uNkulunkulu abhena nokwenza namhlanje usungayicabangela nawe. Ngenzeka yini kodwa ukuthi ematase njalo kodwa uyimisele ngokusinda kuwe ey'ntweni zonke ey'kwahlelayo ngempela kungenzeka. Ngikubingelele ngikwamukele engosini eFresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christianity Works. Nanga ama-statistics azokuxukuza uGebhezi. Imali engena ngonyaka ey'nkampani ey'seqhulwini eliphezulu eziyisikhondlakhondla emhlabeni top 50 companies. Uma lezi nkampani ihlanganisiwe, imali eziyenzayo inkulu kwedlula inani lemali yemikhiqizo yangaphakathi GDP yamazwe ampofu awu-50 ahlangene. Okuhlaba umxhwele ukuthi kula mazwe awu-50 uma esehlangene anesibalo esiwuhafu wabantu abaphila emhlabeni jikelele, uhafu we-population, awucabanga nje. Kuhlale kungani ukungimangalisa ukuthi iy'nkampani ey'nkulu zikwazi ukukhula ngamandla angaka? Amagama ey'nkampani adumile iningi lethu eliwaziyo o-Coca-Cola, Amazon, Apple, Facebook, Google, Nike, McDonald's. Kodwa ngisho kungathiwa zinkulu ngakanani nokuthi ingakanani inzuzo ezizehlisela kuma-shareholders azo. Zonke ngayinye ngayinye yakheke ngobukhona babantu abaphansi abanjengami nawe nje. Iy'gidi zabantu ey'vuka ekuseni nsuku zonke ziyosebenza ngabantu labo abanjengami nawe. Kuye kuthi futhi uma sizwa iy'nhlekelele zemvelo noma iy'bhicongo ey'dalwa ngabantu kulawo mazwe ampofu, la khona abantu abangenakubalwa bephenduka babe ngabangenamakhaya, abaningi bahlupheke bafe. Labo bantu abawona ama-statistic, abantu labo imindeni leyo, iy'ngane lezo njengami nawe nje abazona iy'bantu. Lo mhlaba kuthi uma ugovuze ekujuleni uthole ukuthi wakhiwe ngabantu abangamabhiliyoni abaphansi abampilo yabo isekuxoxweni okungatheni nje ama-stories abawaziyo. Abanye babo bathokozile, abanye babo balusizi, abanye babo bagxotshwe bacindezeleka bangaziyo. Mhlawumbe kungakho uJesu wasebenzisa isikhathi esiningi esindela kubantu ababebukeka bengatheni, benganakekile, abadobi, abathelisi bentele yabacindezeli, abanochoko, abakhongozela imali emgwaqweni namaye ngandoda imbali. NgokaMathewu 9 verse 10 no-11, kwathehleze kudlena endlini bheka, kwafika abaningi abathelisi nezoni bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi bafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adla nabathelisi nezoni na? Kungani? Yingoba weza ukuzosindisa labo abanganakiwe, abantu abanjengami nawe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte emake ngoba lezi inkulumo ziyayibusisa inhliziyo yakho ngofisa ukuthola i-audio kule WhatsApp number 067-706-0077. Angiyiphinde, 067-706-0077. Adminwethu kwebesekwazi ukuthi axhumane nawe.